the rhyme see mke rare biza na babiga kirupia mke rare mi uhasol kam sapere nikipata do pi ubol kam jabe kawa weki na kwa gatu mjande kalamu ndio jambe karatasi ndio shake kwa kirare sini mi ndio pare teni bim dani dada na sahane ni mesete wakileta noma wacha si tujikate ama tu wakate kate tu vipande nikikam na mistari wanabeba tu mashete kirare ndio chanda mkirare ndio pete track zote nitafua wezi rete goma zangu kwa mdomo zenyu kamate hiti mistari nikamate nizikande kamikate niko mbele yao kinifata ase ase ay yeah. Watakuri waimu, manakanda upereta Kama indi zanta, kazi yao, unichomeanga no wanda Sidi zangu, zimekeuka, kuku zanta Vile, zinatangatanga Vile na waroga na imzi, asha kuwa chumkanga Always on stage, utadhani mima kanga Uliza ata gidi gidi, track zote, miufu ni kanga Mistari ndiyo tuna karanga, Buda boss Nikiroga watakuni kujianga na panga Buda boss watakuni kazi yanga
Hey Buda boss Buda boss Mistari ndiyo ina karanga Hey Buda boss Buda boss Mistari ndiyo ina karanga Hey Buda boss Buda boss Mistari ndiyo ina karanga Hey Buda boss Buda boss Mistari ndiyo ina karanga
Niko on stage na madema Makirusha tuma pangi Kukukunde nange Wakirusha tuma After airplay MZK Wanilipe izo gandhi Tumekonga Kukunyi na vitambi Nikipita Na watoa siwa Pagi tumarangi Niki flow Non stop It's another Buda tangi Pindo boko Kono tauliza Mwelusi Ule wabutangi Hewa zenyu zinatupa Zinanuka tumupangi Kata bangi Nikonyeze Ile sivutangi Ama sana onekana ndoko mana zise mangi Tiki shika demu wategea kana kali za sauti
Hey, Buda boss Buda boss Mistari ndiyo ina karanga Hey, Buda boss Buda boss Mistari ndiyo ina karanga Hey, Buda boss Buda boss Mistari ndiyo ina karanga Hey, Buda boss Buda boss Mistari ndiyo ina karanga
Buda boss